Ni kombela u ni yimbelelela. Njhe ku na nghoma leyi u yi tivaka wena. Ni
yimbelelela.
Yin'we. Yi right ni yimbelelela yona.
What you know about rolling down in the deep when the grain goes numb, when the color might to freeze, when these people talk so much, that she loves moving not in the ocean.